Hayi Sizwe ne-team, lalela Sizwe, mina i-ring ngiyayifaka, ngilala nayo, ngivuka nayo, angiboni inkinga lapho. Uhabi ulala nayo, ngivuka nayo nje ngiyayifaka full time. But sengikushilo lokho, hey, abadlali abafana la emnyango, akukho la i-ring eku-protect-a khona ukuthi ngoba ufake i-ring khona ezokwenza. Abadlali abafana la emnyango, bakulanda uyifakile i-ring, bakulanda ngqo. Siyafana nje, bakulanda ngqo uyifakile i-ring. Umuntu aza kutshela ukuthi ngifuna lo oshadile umuntu ngoba ngiyamazi ukuthi umuntu oshadile uziphethe kahle, ngizolala ebusuku ngikhululeke ngazi ukuthi ma ungekho nami at least une-husband yakho. Kanti laba abangashadanga umuntu awumazi la kakhona ukuthi wenzani, uyehlu yenyuka. Wena oshadile ngiyakwazi ukuthi ukuphi, at least ma ungekho nami unendoda yakho. Yo, hhayi, siyazibona thina sishadile, ayisivikeli ndawo iringi kunalokho, hhayi. Abadlali abafana la emnyango.